zote nizopanga mazondo. Una kumbelela umshado darling yavuma nami ngiberongo. Nizokamuka maduze. Bangakuluma bakulume wethemba lami usenhlizweni yami nami unesiphithiphithi emqondweni wami engakhoze ngivuke ekuseni ngeqa amazolo unemizwili enhlizweni yami engakhoze ngithathe ipeni ngibhala le ngoma yebo. Listen, I miss.